le mali do aslam en kuddi balde sapudi do berde lewru ramadan du gila joni wobbe kay mati tampere caldi mudu en yimbe le bamako gawo kay esikasu holti wiide be durki cellal e lendu do lewru du
personnellement je le
min kamin iya jaati nafa korkaka hore nawore kay ko matam ni wakati caldi am fu ananawa kam ko hadata kam immal law ele korkaka tin ko yimbe nyamata na wayto no newiri san lewru korka tam yimbe hewbe kam en jabata sodde bibe ledde moyandi cellal mu en jaati so nyama ko be bay wadde so wana korka hitane tay be jaara feewi bange mu
kare ko oke
pedare cellal caldi nafakaaji guddi ana lewru korkandu no hultiri docteur Haruna Berthe dunke nyamduuji to sisref joyla
deja dans le domaine
so mi bami bangal nyamdu e hore tam nafa korka ana mawni sanno buri futo yimbe buttidi be hore edum wada so be pusa edum wada du so nyawuji kewudi bangal bernde kan ko nande mudum nangataabe horde ana wada du so caldi bingel adama wotira kulantineji kewudi e torrata dum feyi ele ngorda mudum korka ana wada e hore so sikkaro buito san yidane
également la glycémie
kore kewtan cellal dum winda ele alqur'an e wi dunke en dina o korka e hunde wajminade kay dum mo eni sanne caldi bingel adama mujjik mudum du cellal bingel adama dun na heewi ka don sariyaji bilidi naturgul mudum natun no holtiri docteur Mohamed Maiga dunke dina aslama
horde lewru ramadan na famu dum ana mawni san bangal cellal to alislami edo modjani caldi mako edo modjani feyi hore jume hore holtama wiide hore korka ana saura kulleji kewdi le hore bingel adam edum wada so sukulaji mudum du buyito nga neddo fu wana celludo tajordo dum wiide so hori ana wa yottinda dum tiddal wajin binaka hore
karhani fama wiide wana fi wadde hello cellal mudum korka ka na wawi latade forati modo wonande sukabe nayabe e kenyerobe muynobe e ciowibe no holtiri docteur en e bi professeur Moussa Dikou andando kabaru nyawuji bilidi e nyamdu to docteur Gabriel Touré nyawuji yogaji wala tare sababu hadde hinnadi leru korkandu
plaisir c'est
yimbelbe estoma woni e mu en korka wana wajibe juude mu en sabi edum wawi sattinde nyaw mu en yimbel fuube nyaw henyere woni mu en diabete na du tension mi kaltanan en fati hor
alqadra nyamduji di dan bawi jate hewde ele lewru ramadan du kambar dun ko yela yo nyamde jamjam dun yata fi ciagal taguji yogaji kedena docteur Haruna Berthe dun ke nyamduji to se sef joyla
nyamduji di hore an han ko rese fa gasa doni ko min bayro to ko yimbe an hani na radi bangal kulleji di sikor hewa mudum du san nyamduji di ndiyam hewe mudum san yimbe hani na radi bangal mudum wakati so ana tacca korko edum wada so caldi mabbe firta hakkune majji ana konkon salat kan ko nande mudum ko hada koro ka nyama sanne ni woni nyamduji di neba hewe mudum sabi edum wayi latal sababu fandinde sanne njiam ele caldi joom
docteur Berthe bedi wiide horobe na hani wasude yeltude le nange suni dum latanaki be wajibi selda dun nyamde ko hewi ele wattu sedda